me ki he kaiako arahi i te ako, ko tōna ingoa Reo Pākehā Learning Support Coordinator. I te mea i te tau 2019, i whakatapua e te karauna, e te kāwanatanga, takiwā ono rau ngā tūranga nei. Ko te whiwhinga iho mō ngā kura, rua i rā rima ana ki ngā kaiako. Kai arahi i te ako.